Jungle Records,
Bin Laden. Bin Laden.
Hey, you know what time it is, homie? I said you gotta do what you gotta do, man. Be positive.
I've been there, done that, you can tell me nothing. I swear to God, it's not fair getting back for that.
And I still, Nico, still call Mike Tyson.
What fight,
Nico, Nico, smart, Kasim's the ice.
Na mwaka huu, mpaka mwombe. Poa, wala ina hapa, mana anachukua vikombe.
Yote na nyanyua makwapa.
Na kauli dhani, mini mkongo.
Mkongo, mefeli, mze baba.
Mini ngombe.
Sizeki maini na nenepa siku ya mnada.
Na nafanya ibada, ukiloga na weka upanya.
Nimesimama kama moja, juu nimependa kama saba.
Na sio mshamba wa warembo,
sio mgeno makahaba. Nkipiga kimoja mwendo.
Sishindani mistara.
Nishona msanii backstage, ana mna washabiki. Kisha ndo anaenda perform, kakata share yo mikey.
Umuziki una mikosi na mengi kwenye ridhiki. La wahuni tumefosi.
So kata sim tuko side.
Hatuna kitu tunaudai.
Ila sifuri pia ni namba.
Kikubo high tuna fry.
Hatuna mbambamba.
Mbunje nazi ni vunje yai. Tukutane nja panda mgaigai. Nimekunywa maji ya bendera na ibeba tanda.
Wape habari. Kila kona ya dunia tizi. Inani amini ya haters wale nivamia.
Mini hatari. Sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia.
Hallelujah, wish masini mwone sasa, shetani usinivute.
Nita kupiga vitasa.
Sina pesa na soki nyonge na untishi kwa mvi.
Mana unafunika kombe sa mwanara musipiti.
God damn it,
kikubwa pumzi misina baya.
Sinenda round kichunga mbuzi, leo na choma mbuzi ulaya.
So usinune, ukiniomba lifting kafunga vyo. Si ulijigeuza mtume, ukatabiri ntafeli bro.
Ukajiona kakake Mungu, dadake Yesu. Kujua riski mafungu, kadhani ntatembia peku,
Barikiwa ndimi mimi leo jana na juzi. Na ujuo kikosa ulimi auwezi kupiga mluzi.
Najiona baria mtemi kwenye meli wa giriki. Kama mnyonge ya uhemi kwa haswa kipande hiki.
Saka saka chaka tuchaka ukuzingwa. Lazima utage surangu akiona chata mimjukua kambaragi.
Nishafanye kila uhuni, nisha ish maisha duni. Nisha lala sakafuni, nikangato na kunguni.
Nisha chanja kila kuni, nisha deti kila sabuni.
Leo niko gaibuni and I'm blessed.
Wape habari. Kona ya dunia tisi inani amini ya haters wale nivamia.
Mini hatari.
Sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia.
Records for